Oh Lord, whenever you die, yeah.
Johnny Boss on the beat.
Oh Lord, wano kunsi yafuba nkole nyo mbeko wakavi sembeze mikwano jange jemanyi lakube mikwano mwemuve mibi na jemanyi abakole nyo mukama tuwabubi ngabe bafuba tulabira muli tubayitako bagamba tuli babi singa simanyi nange byenkola singa ninga kwakira kwebaka Sigenda kweba kasigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Gano simanyi gange mungu yabikola Sigenda kola Sigenda kweba kasigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Gano simanyi gange mungu yabikola Oh na na Pano bakesha mitwa makesi mpewo Bagalo bawe kuchisawo Baulira umi uba kubembewa Uli uba itakomu makuba Agamba makula sente makula da Eviti wababa bipe babi tuara Ebyo kweso masome yobyali vyada Eje mitima jinja vajajo butasima Mwatuleka yeno mugeto Nemutu sanga yate kutebo Muulira umi nafunye muhaso Sigenda kola, sigenda kwela kasigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Gano simanyi gange mungu yabikola Sigenda kola, sigenda kwela kasigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Gano simanyi gange mungu yabikola Sigenda kwebaka sigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Kano simanyi gange mungu yabikola Ah, ngenda kola